Number 7, where we come from, yeah. When I see your lips, I wanna kiss them. Your eyes, them high, oh gosh, you kill them. My baby, baby, yo, we're so sexy. You give me fever, too. My baby, baby, yo, we're so sexy. You give me fever, yeah. She gonna chop the money, you gotta tell ya. Don't go broke like she, Joshua, me tell ya. Gucci, Versace, she dress him daily. She's from Kenya, you know Nairobi. Dubai to Mumbai, every weekend safari.
Manze piga shisha na Java, ataki kwenda Java, ati anataka Java. Ataki kwenda club, ati anataka shisha. Lakini iko sawa kama inambamba. We only live once, maisha ni kujibamba. Cause life so hard, na sitaki msahada. Mastiri, jenuri, mi, nimejitaja. Nothing is for free, jasho utamwaga. Members tare nayo ni gharama. Maisha kujipanga, lakini iko sawa. Maisha ni mojo, sikubali kusota. Yo, kubali kusota.
When I see your lips, I wanna kiss them. Your eyes, them high, oh gosh, you kill them. My baby, baby, yo, we're so sexy. You give me fever, too. My baby, baby, yo, we're so sexy. You give me fever, yeah. She gonna chop the money, you gotta tell ya. Don't go broke like she, Joshua, me tell ya. Gucci, Versace, she dress him daily. She's from Kenya, you know Nairobi. Dubai to Mumbai, every weekend safari.
Manza piga shisha na Java, ataki kwenda Java, ati anataka Java. Ataki kwenda club, ati anataka shisha. Lakini iko sawa kama inambamba. We only live once, maisha ni kujibamba. Cause life so hard, na sitaki msahada. Mastiri, jeuri, mi, nimejitaja. Nothing is for free, jasho utamwaga. Members tarehe nayo ni gharama. Maisha kujipanga, lakini iko sawa. Maisha ni mojo, sikubali kusota. Yo, kubali kusota. Sure.